summer. More money.
Oh yes, money checks inavyomwagika. Mkoni koni cash mabovu hakika. No coin coin noti ndo za chanika. Black H4 hamo kiliona webisha. Napo cruise kota na machizi waskani. Vurugu don't stop, cool spending more money. Masnichi msulize ni nani. Demon dog child, yule toto wa mtani. Na you style, pisha, ni respect si black color. Gopa na tisha, I don't care if you don't holla. Spin rims kwenye ding, alafu mziki mnen. Natumye peso, kuna ringa like cheese on my penne. Oh yes, money cash chapa. So Jesus, na act just like a movie star. We Jesus, na road na makike bite rama. Oh Jesus, come on a dosa, so walk it up. So Jesus, come on for you na hera. Come on for koni wako.
Kabla mfuko ya toboka Fumsi mbazi kama adili wa choka Meni chapu kazi Spangalia utadondoka Simama vizuri kabla hauja dondoka Kaza msuli usio obyo na ropoka Tuonye shanje uri mini blacks we coca Pumba Sitembeze moja moja Tembeza mbili mbili mindo nalipa hibili We sandals mabovu na kanda mbili Ya farana shadows mabovu na mtoto pili Hamja jua street mabovu ndo dili Usijo kapiga mbizi katikati ya lami I use my money, I use it every day I don't use a gun but I'll kill you any day I'll kill you son I've got More money!
Bila AT na jisash bila woga ndani ya VIP na stink money Hembe ni my honey is my wank na wa play kama vile my diamonds I'm a real nigga Mbwa kitat na check check cheddars tuna spend to chapala map Andisha mzuka mbiba tuna check check More money tuna spend more money tuna make Wait out later tuendele kupigia pobu Shambi wa show kupi leo na simame ama bobu Sulize nini I'm a hustler homie Mulize no nini Flash out boni, bata mwanzo mwisho ni bongo mpaka na hii na walio tutoka R.I.P. tunapost some liquor Miss you niggas, see bada tunapomata tunakimbiza tu wa jinga hala
Jesus, Jesus, kama kwenu na hera Kama mfukoni wako na nukia madala Jesus, Jesus, kama kodia madera Jesus, chefe shiringi, yesi mbali kwa gera Jesus, Jesus, hapa mwendo kisera Kama hivira magari, mwona kuna webe So Jesus, Jesus
Kama 50 cent Staki zo coin nataka ela za note Ni straight to the bank Si straight from the bank You know what I'm saying? Damn Kumbe na ota Shit
Bane, oya Kajero mshikaji wangu lanchi Kajero mshikaji wangu lanchi Kajero mshikaji wangu lanchi